all the way from Lax Entertainment. You're chilling with DJ Wish.
Mad thing. Big Bob.
Hey, yo, Metro Sukato.
What about me?
Mishuka now, change got natural. Masking go mingi nezo baby dogs out. Hey, yo selector, goda lafu, goda lafu, goda tena, kwanza juu masking go ni. Deadly, 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 Kwekwele wa Daystar, Emily, Emily. Atoti na mebeba, heavily, heavily. Anakaka Gen Z, 22-23. Na ule rap upenda masanteni, enemy, enemy. Mato nyadi na machaji, tukime dividedi. Marenfo zimewaka, bantendwa na ya chemistry. Na tukukwe de jing. Kere motion na Hennessy, tumefika na masenke na masubiri. Legacy, Stingon za kiji, za kizing zing. Na mapetko, mamati na mambling bling. Old school, kama vanda sana feel bitch. Naskiza maridi, cartel na kibridge. The DJ doba genje skuche one by one. Mambo mivulai, let's have some fun. Eyo selector, goda lafu, goda lafu, goda tena, goda tena. Kwanza chuma stingoni. Deadly, 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 deadly,
Antenda penda kuzili kanpenda chicks and penda thai gabs and penda hizo hip six sex is kiwa bam bam and penda hi and penda that slow but and the chop chop and penda hi and penda that slow but and the chop chop
ay kudade ay kina do the job
DJ Wish
ay nina gana mwa anamba nala ay ay kudade ay kina do the job ay ay nina gana mwa anamba nala
checky checky mina we tuna do the math eh. Sarenda take over jo angusha mabitha eh. Baby si ubendova kwanza venye inafa Tina chocha mina penda hikifa Ukidigida digida pale tu kwenye machom Mina sikia sikia ni kama ni komandom Sain ni kozon mamizinga ni za krom Manzi unanibamba mahari ni tachukua lon Na kulamba tu pahali pale sehemu flani yani Na utamwaga misi jui joni majigani Nikimaliza utasema joni nani daddy Hari krez ule boyo machine nani
Anpenda penda kuzilika anpenda chicks anpenda tigers Anpenda hizo hip six sexes kiwa bam bam Anpenda hi anpenda that Slow but and the chop chop and penda he and penda that slow but and the chop
ay ay kudade ay kina do the da ay ay nina gana mwa anamba nala ay ay kudade ay kina do the da Nina gana mwa, namba nala
Sena penda kuzi enda, ten over ten imijikenda Mzabibundo agenda, figa ni nane si utapenda
Chora saba,
she's a bender Sita 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 enda, na kupenda ni takupenda Maraka tano uthani nitenda For you lia chama vela, for you lia chapa mela For you lia chama kwelo, usini kumbuka ita ya hela Ay, fitu ni tatu, ay, tusikize msela Kuna ndovu, kuna matope, zikipatana ni natela
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers Anpenda hizo hits, six sexes kiwa bam bam Anpenda hi, anpenda that slow but and the chop chop and penda he and penda that slow but and the chop
ay ay kudade ay kina do the da ay ay nina gana mwa anamba nala ay kudade ay kina do the da ay ay nina gana mwa anamba nala
up down 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 mashu kila area na idai na iwine ina kuanga criteria ni piyamu ni beti ni visa ala sikiza kaba ya kichatisha ala
nika tuko F2 nditi fina supermarket Kama miracles of Jesus John Minor Deka deka Massive Kamzozo kazoze Matawi ni ogana Napani form ni jani Kachana ni membu flani Haga seti uzani Nasuka unipati Pura diskosi yani Predator in auto taxi Rasa na piga mbati Tishoto jani kaki Stenje misilali
Silali, silali
Ndegi anataka ngapi
Ngapi, ngapi
Tusamo liona wapi
Wapi, wapi
Tungoja na kamsali
Sali, sali
Stenje misilali
Silali
Ndegi anataka ngapi
Mangapi, ngapi
Nisema liliona wapi
Wapi, wapi
Tungoja na kamsari
Sari, sari
So basi digi dikla Mbichi, wanda Mbichi, lip gloss Mbichi, shali Mbichi, iPhone Mbichi, nywele Mbichi, kila kitu mbichi Choka juu hadi chini Dikla, mbichi, wanda Mbichi, lip gloss Mbichi, shali Mbichi, iPhone Mbichi, nywele Mbichi, kila kitu mbichi Choka juu hadi chini Yeah,
hey, this 50-50 unahimana Mi hide mina chulia chakupona
kronji nata shots ni kuchoma. Ni kuchoma, ahapa ni kuchoma. Hey miss fati fati mani bora. Mini dem nina julia da kupona. Kronji nata shots ni kuchoma.
Mrenga ni mbichi, mbling ni za iskich. Mponi badi shaki bagi nani g-string. Jana achieng leo kwambo kesho Christine. Yani mama lafu wife ya lafu bibi. Malika ni visa, afika maipe. Situlisunda kama overju ya dibre. Kwanda kani mbichi kuda sezi ziata inde. Uko only fans, unakata ni kudi. Nganya kasi mbichi sezi panda yoni lori. More money, more problems, uwanga ngori. Na uko daista ni na super kama 40 badala wende lecture wako kwangu hadi jioni.
Yo upenda nikivaa vitu tight alafu aseme baby me and you tonight ina makiasi aa wezi demshy na ni makali wacha stories za polite check it in asonga left na right this is you irushe left to right kana toa from show to go site city girl ana wakati
kisenje misigali
ndige anataka
ndani.
Representing Lux Entertainment, this is DJ Wish.
Kuna boys na mechoka, neza kampande huku kujitoka. Tuna booze, tumisete na mimosa. Fomni kaloja mendoza. Doza juga baduda zitoka za mos. Mos, 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 mos. Juga baduda zitoka za mos. Mos, 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 mos. Juga baduda
zitoka za mos. Mene nishike toto ni mpige tuma pipe. Na venye amedunga mini anakato fine. Na venye anaweni kaa mikunyo divine. Ashanza kulizia zile kondiko tulibai. Check it, ni MMG ama jo disaster. Na kuja kwenyu na jifanya kama pasta. Manzi yako nkimtaka ntampata. Na pia ukitaka neza mkunja kama.
Tuna boys na mechoka, neza kampane huku kujitoka. Tuna booze, tumisete na mimosa. Fomni kaloja mendoza. Doza juga baduda zitoka za mos. Mos, 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 mos. Juga baduda zitoka za mos. Mos, 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 mos.
Kucha kuna mosa. Basi mjonga ita kuchokoza. Dani ya toja ni samosa. Basi dada ni takuchongoza. Ah, niki gonga gonga mos. Mos, mos, hadi ni te boss. Kidole angwati na samosa. Mos, mos, hadi ni kupose.
Kona boys na mechoka. Neza kampane huku kujitoka. Tuna booze, tumisete na mimosa. Fomni kaloja mendoza. Doza juga baduda zitoka za mos. Mos, 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 mos. Juga baduda zitoka za mos. Mos, 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 mos.
Niache nyashi pite boss kwani mini nugu. Niache nyashi pite, nyashi pite. Niache nyashi pite boss kwani mini nugu. Chenya shipite boss kwani mini nugu. Skosi nguvu baby girl mi ukula njugu. Bad to the bone lazima ni kunye supu. Shake that thing hadi upigo marufuku. Kaende kaende kifo cha mende. Una ninyonya kama maembe na tembe. Game bubu vitu zetu usiseme. Wacha wapati wakidhani kuna venye. Peleka juu, peleka chini. Usiogope kuu, rarua mini. Ikishika sana, toa ulini. Sako zikipana, cheza na mini.
Chiki vile dobe mitu beba. Kiki shiki choto wangea.
Gucci, I'm back again.
DJ Wish.
Kona new style ina itwa mado. Idona kama kawatu na madadem. Kwenye dance floor na itabaki ivo. Ivo na run thing toka matene. Deli na trend na mavitu simple simple. Mbogi ni gori tuwa bebebe. Wa heavy heavy buda tuite wazito.
Come, I'll make you dance. Nita kupa a good time. Pull up my vibes, it make you want a long time. How do you dance? I'm gonna make it worthwhile.
Mama,
doido,
ma,
doido,
ma,
doido,
ma,
doido,
mama,
doido,
ma,
doido.
It's too hot, kuna joto sana.
DJ Wish.
Au ni mimi, joto bana, it's too hot. Kuna joto sana. Au ni mimi, too hot bana, it's too hot. Joto. Mini national concern. Niki step look iriba. Kila mtu wana turn. Missy begi begi. Na daiki boss. Kini spoil spendi spendi. You like my vibe. Basi nite Shelly Shelly. Hoko solo mkombogi. Yani many many. Songesha lion. Sita skiza hizo kesi. Shori unatesa na yo wig. Sini human semi. Don't matter vyo mebeba vitu heavy heavy. Hope uko single. Uchi wine ata mina envy. West jelly with a liku liku belly belly. Kuna joto sana. Au ni mimi. Joto bana it's too hot. Kuna joto sana, au ni mimi, too hot bana, it's too hot. Joto, jo, joto, jo, joto, jo, joto. Call a doctor, call the police. Who you damn, anasumbua like this. Room temp, anafanya ina increase. Akilant na yomini, anadistab the peace. Get on your knees, young man, say please. Kasidia ni Maldives, big bumper feast. Ambia my DJ, kula pipit. Wanajua how, wate kabaya ura sweet. Yo ni shida, baby girl huwa shida. Yo ni shida, too hot, yo ni shida.
Chele, chele, shake chele, chele, shake chele, chele, shake chele. Nyaka mbele.
DJ Wish.
Chele, shake chele, shake, shake chele, shake, shake chele. Nyaka mbele. Apa ni? Utu shake, shake chele, utu shake, shake chele, utu shake, shake chele, utu shake, shake chele.
Mbana ya 072 ndo mbanda nguya semchwape. Sigara na light atuna fuliza ruwape. Digaga matawi ya juu na puliza zape. Nina dimangaza hali ya juu kuliko za mabe. Tuko chini kwa chini si tuko chini ya mnazi. Ching na ching with steams na panda na ngazi. Leo Jumapili mbili baridi baada ya kazi. Na ingia keja ni kondi na shangaza shangazi. Na usichanganya makazi bosi anapiganga kelele. Jikate makazi bada na chelesha kichele.
Bye bye. Acha kaende tuende nao bus. A time back still a shine and better end back. Smoke shop, tuka raun, beremba emba. Kwa kupenda, magitha za kuhustle mendo spender. Tulishikwa na demi yangu, tali yake akatubeila. Penda cheddar, kai legenda chele ndo agenda. Area ka bacteria, diphtheria. Nisupa niliangu kia mimi Kenya ni Ukraine. Nisupa niliangu kia mimi Kenya ni Ukraine. Nye kembele, nao chele, chele shake chele. Chele shake chele, chele shake chele. Nye kembele, chele shake chele. Shake a shake a chelle, shake a shake a chelle, not a bell. Up on you, put a shake a chelle, put a shake 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 a shake a chelle.
Kudai. Umedunga mini, unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, ime nice. Madam na kudai. Umedunga mini, unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, ime nice. Lazima ring, lazima ring light. Ndiyo msupa atukunyo na mapicha. Social media siyo wote wa mafilter. Kuna wengine personali wameiva. Na bado nyumo napata mebarikiwa. nikitupa vibes kawaida wa uringa. Lazima fike bendo katike na madiva. Design nimezoza imibaki nitwe isa. Yo, madam na kudai. Umedunga mini unapenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies me nice. Madam na kudai. Umedunga mini unapenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies me nice.
Nagani kwela mina daftanga top tier. Memejiweza mejibeba na jitaftia. Jubilado, kastori na kukanyagia. Kupanuka artiza lata kuna kotulia. Alijichocha na kusema venye mini player. After kupate jano siku manzali nipea. Ako na chali na bado mali na pepea. Kanairo blanda ukicheza tunakuchezea. Acting ni sura, zingine neza adisia. My light skin ndo kidogo mina changamkia. Anajiteba na mindo na jipulizia. Nakani mechi anapenda kucheza na gia. Yoka ni kwela mimi napenda kujitafutia. Sio lazima bigi, mimi napenda petit pia. Hawezi zima kama mzinga naongeza na bia. Na usipochunga kama kiti anaweza kukalia. Allah,
madam na kudai. Umedunga mimi na napenda manguai. Una dance fit, una wacha niki smile. Ama niko high, you are lies in me nice.
DJ Wish.
And I remember tukiwa mabela msupali
jipa
oh. And I remember tukikata waba msupali nipa oh.
Because we live that
kumbe imefanya gana notice. Blanji kafanya gana block this. Shere imefanya gana shake it. Ufizi nditafanya nita eat it.
To be sincere, she said that she loves my vibe. She want me near. She wants to investigate my inner.
I hope I never fail, cause I'm intoxicated now.
Jabba na njuti
Mage mage check.
Jabba na njuti.
Namana, did you see?
Ongeze ya
mocha. Mr. Seed again. Jabba na njuti.
Jabba na njuti. Jabba na njuti.
Jo, kuna kiyaro makina kamto. Saida mwenye nimekisoma kina kandiki delicious. Kwele imejana imelisho kitingizo. Inatingika tingika diva sini divalicious. Badilika mamna kuja kuku pick up. Mbona sona baki home na mimi ndo your big man. Wepiga smile mindo ntalipia picha. Na dina na di malaika na yulia di. Ya mana tipsy.
Ya ni malaika 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 ya yeah. Malaika malaika malaika. Ya ni malaika 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 ya yeah. Malaika, malaika, malaika. Nasema diva anataka dina. Anataka di. Baby come nikupeleke dina. Niku bless na di na, na, na. Nasema diva anataka dina. Anataka di. Baby come nikupeleke dina. Niku bless na di na, 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 na.
Nimekudigi una kafiti. Na nina thinki nikupeleke uka kule fishi. Misi mtriki na sinanga kiki. Siwezi kuchiti ma juweni penki.
The Foodie Nation Master na Jona Banga is not easy. Kupa make you wish.
Mage mage. Baby girl alone as you took a home. Mini kupe home niko Madonna. Na choma ndom like never before. Nina boni kizi madanga zote tu walon. Juma zain is a nice nikipata wakupa. Hakuna kwela anataka tuende dina. Jina ni Mona Lisa na metoka umoina. Machaji wanapita wakilia shiza kila. Na mimi na jibamba nikitoka na madiva. Magi magi.
Nasema diva anataka dina. Anataka di. Keti kamu nikupeleke dina. Niku bless na di.
Like a boss. Kikata walewe katika. Kuna daika ila na dema na katika. Kuna form flani walei suzi pitwa. Kum super flani ya napenda kukatika. Nikona kapen pale gram Mona Lisa. Yela nikateni mabom na mashisha. Chekia na perform ali clean ali fisa. Utadhani wedding cake baby girl she a diva. Malawenzi meshika. Fine melanin kama indika menishika. Straight with visa. Granddaddy papo cash money ama visa. Kukukwela Johnny Peng ninapenda Mona Lisa. Zangu zime dojo walae zimeshika. PM niko viti magalu zikipa. Chini downtown every dakika napenda kukatika. napenda kukatika. Every dakika napenda kukatika. Ah, na kukata kutalika. Every dakika
napenda kukatika. Alo, kukitena,
sapa. Napenda kukatika. Every dakika napenda kukatika.
Serenity.
Namsho lazima nai tap tap tap. Koko kanoma ni kabad gal gal. Wejo lazima nai clap, lazima nai munch, lazima nai cha cha cha. Namsho lazima nai tap tap tap. Koko kanoma ni kabad gal gal. Wejo lazima nai clap, lazima nai munch, lazima nai cha cha cha.
DJ Wish. Alo ni asapero asapa. Mwaga bad boy chini ya magic design. Genge true, genge live it in itamu. Na leon kukejani, basi we kamu. Painting, wago meni nice. Aye, uki smile, mina feel shy. Aye, kani tu simp, misezi deny. Juni me simp, padi na shindwa, mina hinga rada ni kai. Hard wakadi wa mama wana ninoki. Wanashindwa na toa gawapi hizi manoti. Kijana oldies na sijafika 40. Vitu zingine buda zinafa kucheza luki.
Lazima ndai tap, tap, tap. Koko wakanoma ni kabad, girl, girl. Wejo lazima ndai club. Lazima ndai munch, lazima ndai cha, cha, pa. Namsho lazima ndai tap, tap, tap. Koko wakanoma ni kabad, girl, girl. Wejo lazima ndai club. Lazima ndai munch, lazima ndai cha, cha, pa.
Nikona Esther, kila wiki yo, nikabaya kwenye dance flow. Esta, nima kwiki yo, yo penda kuntolea mafom. Niko na Esta, kila wiki yo, nikabaya kwenye dance flow. Esta, nima kwiki yo, yo penda kuntolea mafom. Hey. Mini ko hai, utadhani mini ndege. Buda mina penda punana na sembe. Ako na pete na amemea pembe. Madakini cheki anashikwa na kiwewe. Biki kame dance as a bird. Panzi amebeba unacheki akitur. Mina saka mu, kuchu mina deku earn. Styles do ni deadly, anataka ku learn. Go pantu, amekini chini darasani anafantu. Tandesu na chini mina chona tunapantu. Milianza kusura kamikani tuza bandu.
This is none other than the best, the freshest, the baddest. None other than DJ Wish. The title of the video.
Before Johnny Mew said jo. Mushiza foreigns na fanya jo ali beg jo. Mushiza foreigns na fanya take to dance. Mushiza foreigns na fanya skate to dance. Before Johnny Mew said Mushiza foreigns na fanya jo ali beg jo. Mushiza foreigns na fanya take to dance. Mushiza foreigns na fanya skate to dance. Alafu tunachapa dimba. Dimba na kapen joka diva. Dimba na kakwela kame iva. Dimba tunarola dikwa dinga. Dimba meji dimba. Dimba na kapeng joka diva. Dimba na kakwela kame iva. Dimba tunarola kikwa dinga. Aye. Man of the match, godi tena waga champe. Wote ni mewa catch, ghetto youth na mabombe. Nairobi na Iran na wa supply madebe. So baby girl, ebu popi yo champe. Sezi deny jobs, pameni nice. Walai kastana girl, na kanapenda futa. Lazima lip gloss, after joku wa shashash. Alafu ziki nice, ana feel kuni. Shori anapenda venye miwa na gonga. Shot on target, evi kama madonga. Aka kapenka, napenda kuzitoka. Na kanapenda buka choto na kuwachocha. Aye, hili ni gomboka, tunadhigi za kipaji. Nikichunisha madopa yo. Usipo figa teje mapema hauni party. Niko kwa mukla tunakata togodo. Niko joni Miu set jo. Mushiza foreigns nafanya jo ali beg jo. Mushiza foreigns nafanya take to dance. Mushiza foreigns nafanya skate to dance. Niko joni Miu set jo. Mushiza foreigns nafanya jo ali beg jo. Mushiza foreigns nafanya take to dance. Mushiza foreigns nafanya take to dance.
Tena
uta ten kanirate mama joko best. Na mama ni bang bila dent nyuma pia ko bless. Hali ni cheki kama kapenda. Na kani text na deku kam. Tena kam do ni kam. So baby kuja hivo.
Representing Lax Entertainment. This
kuja hivo. Babe kuja hivo.
Ivo ivo ivo.
Babe kuja hivo. So baby kuja hivo. Usi tense baby girl kuja hivo. Babe kuja hivo. Ivo ivo ivo. Babe kuja hivo.
Ala, kuna venye nagi feel complete. Toki wana wewe ndo mikutia my miss. Akinipa hiyo kiss, mathematically breeze checki. Kitu ya fast, achana noli fiat ati. Juna kudai neli sare kwa tukote. Look best, toki ya chili ya hit. Tumezoza kila chom, toka kite hadingong ha. Niko malin love, kile kwa maji. Physically fit, nime drip, mini clip. Tunajo unanga form, ukijipaka cologne. Ukisleki wezi no, tusha.
nisha badilisha flow manze kitu huniboni madema wana den na mta ten candidate mama joko best na mama ni peng bila dent nima pia ko bless alini chiti gama kapenda na kanitext na deku kam tena kam doni kam so baby kuja ivo usi worry baby doll kuja ivo beb kuja ivo 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 beb kuja ivo so baby kuja ivo usi dance baby girl kuja ivo
na met
beb kuja ivo 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 beb kuja ivo
unajua kutesa kweli
DJ Wish
nitesa zaidi ya miba ikikusumbua kwa beli kijana ya dagona saike makaveli but ganji na idai saini siomoke nikidedi niko full of words kama korido za laibu fisels inatoka zikispread kama swine flu mbono kule mturano unajua tuko paipu kaime test funny juo mikula kitu sio conros kajua kali gengeko kwa grammy wezi fika ikaliba ya skills ina stamina ya monks shaolins wote washai toka china najua sizi swim like a deep sea diver lakini in the money mi uogelea sana from grass to grace call me Tony Montana, fighter, survivor. Yo, my true colors got a roga kunishinda. Yo, ni ndoto ya mchana. Who can bogo me? Sini tike ndo inazoza cheki logo G. Who can bogo me? MVP, na nilikuwa gano body. Mara ngapi nimeimprove, siezi cheza na beat. Flow ni mbichi kila siku kama ndizi ya green. NGC, wanalia ati mini admin. I'm just a rapper, niko busy if you know what I mean. Nana bounce back, kabaloon vile kidunda chini. Kulamba senye ndo nitigriti za kuwaga fisi. Kuwa guiji au mangaa ama teacher ikibidi. Na ukidigi fiti ni sisi ndio tunatesa jiji njeve. Singizi, kugive up sifikiri. Kiki mingi na bidi na sibishani na kipi. Mola lisha panga sopa Lucifer tatoka nil. Fana ki scream dani ya raw, furaha na feel. Sishinda kwa screen na tena situ na sana skill. Toka jana steal, mistari na zitema kwa beat. Jajana believe, malipo si kwa namba ya till. Kitu specially, ni talanta ili kuja na seal. Kabla ngeuke zombie, ni wape motisha na ujumbe siyo phony. Weba dona hate, you don't even know my story. None of us is perfect, hakuna msi ya kuholi. Tenje siku pika juli tuma, please call me. Buda Johnny Messi no koligi ya Iwobin. Kekwanga Maradona, but FKF ina choma. By now, holy
ati black chocolate ni fine melanin mana toka nikapate kanapenda kenye mi wanapenda soka napenda toto chupa na haga nono
like a boss
tenda wema pewa taco kwangu ni clean so buda fagia kwako nikuje ndogo jutakula kushoto usitake kuona na my daddy version nilijam nika sample mali yako manzi yako na mpanga wako wakando tunapikanga trio sam tunakusengenya ni Mr. Last Guy manzi yako ashanipenda mtoto wa nyumbani toto la home Kenyan girl kanapenda ganji shienda ho bad bitch kwa ipati baby ko top kwenye flow joka na perform joka na perform big Boka napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok Big Boka napenda stick proper Big bomb bila kona big bomba Big Boka napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok Big Boka napenda stick proper Big bomb bila kona big bomba
Hapendi vijana wa Roy Sambu Hapendi kupele kwa hizo klabu Minataka jo a trend Akule vitu best Alafu nikafanye maajabu Umsupa ni mpole hana mambo Alafu hapo nyuma mauano Yo kwa game vai Mavitu ni vulai Sivei ni me apply chali yake na mjoka
Toto wa nyumbani toto la home Kenyan girl kanapenda ganji shienta ho Bad bitch kwa ipati baby ko top Kwenye flow joka na perform Joka na perform
DJ Wish
Siku foso unipenda utansikize unipenda Mba vile kuna enda itabaki menipenda
Street music
Akisi chini likose nini luku Ujo vile muipiga Vile muipiga Aki vile muipiga Akisi chini likose nini luku Ujo vile muipiga Aki vile muipiga
Mio mio
Vile muipiga
Mupiga luku na shere Upiga kelele na simaisha yendele Luku vle ni moto acha heta tekete Kawaida fashionista na kupatia tumawaida Itha ni kuamuka kungara na kupepa Na piga ngama chupa na funike na ngepa Shatina nuka huva na rufu ya ketepa Toje na shuka shuka jovitu ni mebeba Luku maka boxa designer la costa ya mchina Tirenda ni ya socks ki all timer Luku mbaka exa une movie ya na text Na rudi ya una mtuju na dress kama funi
Naipiga na isla Kila kitu waiva ina slap I know that my look so sharp My figure, my back, my guy Naidunga, naigrab Nimeiva, nimeiva, no cap Yeah
Akisi chui nilikosa nini look Uju vile muipiga Vile muipiga Aki vile muipiga Akisi chui nilikosa nini look Uju vile muipiga
check me. Body go best, body go top. Gatu na kanjana na machek. Shida zido, shida ni pombe kiwa less. Na tuko zone, na venye bana tunaflex. Wait to see to miss, let it on my best.
Nasema wrong, so ina bamba. Rap sa ina bamba. Shambra ina bamba. Kido ina bamba. Nasema wrong, so ina bamba. Rap sa ina bamba. Shambra ina bamba. Kido ina bamba.
Hey, juu blunt ndo shin tunavuva ni dancer. Lyrical doctor ni Buddha. Zimeshika tuko high ivi ivi. Macho zimenyanya flight mode easy easy. Wenda kuwa na Malawi. Fresh Bob Marley. Fresh ya matawi ni kiskank misi nawi. Korondi minifanya wanati. Kasi gode juu ya kuki misi taki. Ni namba uno. Bazu neza pulo. Poshini yanguwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded. Zote ni alarm. Zote ziko box ya ni zote ni acha.
Rock so ina bamba. Rock so ina bamba. Shabra ina bamba. Kido ina bamba.
Leo tuko juu ya doba. Tukiza skiza kayo akibanja. Hapa ganji ndo inabonga. Kahuna ganji nyamaza. Nasikia niko mavitu, jo niko mabitha. Mfuko ni madhao, tutucheze na uba. Wajiko waga besti na joa meiva. Leo nateka tuma painting akina Aisha. Leo kaveveka na zozea mirema. Zikishika tunavuka kasavera. Ama tufike uko juja containers. Kama ni form tunaeza adi kesha. Kwa nini kesho?
Kwa nini kesho? Rock so ina bamba, shabra ina bamba, kido ina bamba. Rock so ina bamba, rock so ina bamba, shabra ina bamba, kido ina bamba.
Leo jo tukifika sherehe tunakaa hadi lini?
Leo mpaka kesho.
Makwela wakika mjomda wanakaa hadi lini?
Leo mpaka kesho.
Yuma leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Tunashika hadi kesho.
Leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Tunazoza hadi kesho.
Leo mpaka kesho.
Yuma leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Tunashika hadi kesho.
Leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Tunazoza hadi kesho.
Leo mpaka kesho.
Bado niko exile na pesa za chama. Naishi fiti zika life ya jana. Lijifanya ndedi nikachangiwa na chama. Nikahama nikaenda mbali sana. Saishe re pande zote sikosi. Na kutaka nimewaka nyuma yangu kikosi. Nikona shida mashida za kidosi. Nimeshiba na ganja dina saha ukusosi. Rende ni bad, rende ni wrong. Ini rende ya walevi kila siku tuko form. Nanuka fei, nanuka Sharon. Sipigi shawa na jipiga tu makolon. Kila siku tunatangazwa kwa news. I'm addicted vile nasi abuse. Na reni mingi ya dina choma fuse. Na kata magali sana dimwili ina reduce.
Leo jo tukifika shere tunaka hadi lini?
Leo mpaka kesho.
Makwela wakika mjomda wanaka hadi lini?
Leo mpaka kesho.
Sema leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Tunashika hadi kesho.
Leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Tunazoza hadi kesho.
Leo mpaka kesho.
Sema leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Tunashika hadi kesho.
Leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Leo mpaka kesho.
Tunazoza hadi kesho.
Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzi toka zake ziki msho. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzi toka zake ziki msho. Ana shika glasi, weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Dem ni peng, tupoa alafu. Bunda kilo kumi jegi topa menda susa.
Okay, approach proceed. Na caution toxic, hini poison ina flavor ya passion.
Kitu tamu mixa genge na dancehall. Kama kafry na kachumbari tu hapo kando. Mema uru, hako ziko niko kwa pass. Mema uru, lakini kila Sundays yako charge. Mema uru, zini komando ndani ya skirt. Mema uru, udem ni mauru udem. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzi toka zake ziki msho. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash, si ajali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzi toka zake ziki msho. Ana
oh no,
azija shika we shidako.
Oh no,
ulikuliwa manzi yako.
Oh no,
rosi ujipanguze jasho.
Oh no,
we nikibanda kwa hisoko. Ukiniacha mina suka budako. Kila Sunday uko simu kule sose na popcorn. Na sio stiff, ngoja kiasi ni godo. Mtoto nasty celeb choka burwa di bondo. ana ana sifa za kiajabu, anadunga mini July na hana sababu. Hajali miaka bora form ya adabu, na shuku aligeuzi ya morio wangu adamu. Ni mauru, hako siku niko kwa pali. Ni mauru, lakini kila zanye siya kwa cha. Ni mauru, sindi komando ndani ya ska. Ni mauru, ben ni mauru, ben. Ana, shika jambu, ana, weka vodu, ana.
Playing your favorite tune, back to back. Nana, asazambetante kukudini, DJ Wish.
First of all, niko class, niko class 4. Baby girl, ana day ni wash and dome. Sazi bonga fiti juu miuku wa don. Easy N, wana trek kuni cash form. Niko club na magai tunapass form. Na magali wameva dong. Story gani walai, sazi pass dong. Niko chat na magai, mindo father dom. Kikibini walai, nina figa lon. Unajua my son, nina fika home. Sazi banja mtam, mindo father son. Easy streets, unajua mindo Melbourne. Ukibanja nani, unapigo boom. Kani happy my guy, ita chipa soon. Usi worry na life, ita chipa noon. Punctuation kwa life, no matter good. Ni weekendi wa lies, imefika moon. Na madiva wa mechrome, nimefika zoom. Usi zime my guy, sunajua rules. Tunakata wa lie, adifike noon. Kani ndom, unataka na call kush. Easy end, tunataka madem boom. Wamejaza design ya makaltoon. Ni wapua wanapenda mataikun. Akijipa my guy, unacheza pool. Doki bend, unagrab, unatap good. Easy girl wanapenda Ali bad goon. Kani life tunapenda money fast good. Ali jama kapata bad luck good. Everything mina do pray God good. Fast thing kwa race pray fast move. Bad girl anapenda una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass una tick tack nini. Nizo nini una tick tack nini. Nini ya mabuso mebeba zin una tick. Kuna tiktak nini. Baby una ass una tiktak nini. Izo nini una tiktak nini. Nini ya maboso mewe.
Niko na bash kuingia kama na G-Bank. Na kumejaa sijui hata majina. Unaitwa nani?
Nilimaliza kusoma.
Anajibu vitu hata sijamuuliza. Akona kipenje ndani imejaa manyongi. Akona mambicho anasema ye ni bedi. Ushaichomo kasikia tumbo kwa mgongo. Unambeba ukiamka ni ongongo. Zimenishika na jona niko na dogo.
Representing Lux Entertainment, this is DJ Wish.
Simenishika na jona niko na dogo. Kumbe ni jaba.
Lux Entertainment.
Yeah, mambichwa. 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 Yeah, mambichwa. Mambichwa.
Bado tuko poa tumefight mara 60. Na mara mingine atisenye tuko tipsy. Bado niko shua na kutaka mara 50. Ukinitoka nitakonda bila slim tip. Mami nikikona ninanzaga na mati. Macho kwa matundu darada what I'm thinking. Bado sijapona suna kumbu kama victim. Zile ma memory unakumbu kama witch thing.
Bado miu kupenda sije poteza ma feelings. Watu ndo unafanya gana skia fiti. Miu bambika ukiambia mamorio wako mini bibi. Jua kini tamanzine za kuwa risky.
Mina kumbu katukika kusia chini. Mina kumbu kukika seti juu ya ceiling. Mina kumbu katulipenda iyo feeling. Mami niambie wona kumbu kama witch thing.
Kwanza fall, wow,
baby wow. Nimekuja bila problem. Honest, mendo manizaka kuka honey nice. Princess hot, kaleta short shot. Nakupenda bado na iyo roho yangu coldest. Tindo real tulipata na kwa choche. Mimbad nilikusuka utoshe. Come close joma heta tu wakose. Nina chuma ina riki kiroze. Chalika janda, mendo cheza type dia kwa chaja. Ukizidi na kusaka kisakaja. Jina yangu mdo napenda tho kitaja. Ichore kwa mabaja. Ukinipata na msupo unapigana. Najipata na kusuka nikilala. Lakini onyo kizurura na vijana. Najipata na kuwaza nikinyaya. Bado tuko poa tumefight mara 60. Na mara mingine atizenye tuko dipsy. Bado niko shua na kutaka mara 50. Ukinitoka nitakonda bila slim tip. Mami nikipona ninanzaga na mati. Macho kwa macho nukarata
wala.
Bado sijapona tunakumbuka mafikim. Zile mami nukumbuka.
Niko na dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Wete aleta mzinga mbili nopitisha pia. Kuna dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia.
After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na selekta ni Rambo na MC nizi diambo. Wanga mbaya sana akiweka go pato. Miondoko mchezo nilianza kitambo. Zile enzi kali akishikilia milango. Nimekuja na moto design ya volcano. Dandi ya kimat mina shuki ya kumasho. Pate gude safi tuka seti na machaji. Foreign Malawi weekend ni kwa nani. Tumi haya gari weka wakadinali. Teki kwanza table search ulikuwa wapi. Umoroto then umalize na okto. Alafu nimekumbuka usisao ya ukunku. Hini big tune kuwa beba karaburu. Picha moja safi utadhani sima ndugu. John Falme mix zake safi safi. Wacha moja bigi manzensi ya
nadai ni kudigi, usikie fiti nadai kukupin mazi usikie dizi. Nadai ni kuchiu ni kubloka, big G nadai to relax to kidishi. Minji nadai ni kudigi, usikie fiti nadai kukupin mazi usikie dizi. Nadai ni kuchiu ni kubloka, big G nadai to relax to kidishi. Minji tukudigi tu viviti kwa kiti. Tukudigi tu viviti kwa kiti. Tukudigi tu viviti.
Mama jena kai filipi. Send the location na go on kiti kiti. If I catch a party ya mano piti piti. Look I'm gote from busy busy. And she knows I'm too jiki jiki. Now why your friends see the moves sneaky sneaky. Back your team them are too freaky freaky. Chef fake pa mini take it easy. Spring and me janky lover. At your back to baby pendu. If I put it in, game over. Mana chiki, mana strong like a soldier. Swing and me janky over. At your back, ooh, baby, bend over. If I put it in, game over. Mana chiki, mana strong.
Nabambika, najazika.
Over, over, emergency. Over, over,
make bets, make bets.
Over, over, emergency. Over, over,
make bets, make bets.
Nasikialanga kwa weekendi yangu nilienza Monday. Senti, ndo waga inabonga nite champagne. Jina mawhiski adi nisha mada paycheck. Make bets, say less, nisha pata chen chen. Na siku njema uoneka na pesa kiingia. Pesa, pesa, pesa kiingia, pesa kiingia. Make bets na minia na najishindia. Pesa, pesa, pesa inavutia, pesa inavutia. Na siku njema uoneka na pesa kiingia. Pesa, pesa, pesa kiingia, pesa kiingia. Make bets na minia na najishindia. Pesa, pesa, pesa inavutia, pesa inavutia.
Fumialoni Maybets, tuna dandi ya design. Ni Mr. Who anamuita Mr. Rhyme. Na Tumblr, eka bas karibu. Ni makisma tangu minjaribu. Kuna rada, topeleke na step. Uneza cheza saino, ujinyakulie bet. Niko bunda, nimejazika. Uradi jet pesa imeivisha.
Na siku njema uoneka na pesa ikiingia. Pesa, pesa, pesa ikiingia, pesa ikiingia. Maybet na minia na najishindia. Pesa, pesa, pesa inavutia, pesa inavutia.
Casi más de escucho yo.
tumesha toshea kuwa blessed na banga. Ini best kuwa dress maheta, tumesha inwa sichoke waendele kunyesha. Kani true watu fichi na makeup, ni clean shit bars na ni pen na paper eye. Sikia hii mina feel kuteta, ni two in one good tuna kill me better. Miusi ni advice, usi ni advice. Miusi ni advice, miusi ni advice. Usi ni advice, miusi ni advice. Miusi ni advice.
Pereka moshene huko, sina time weka nyaka.
Miusi ni advice.
Lazima ni bige serehe, before bana shoseheke.
Mambo vipi, mambo vipi. This is Great Crucial and you are listening to DJ Wish. DJ Wish, pull it up.
Unaniulizo unaniuliza nini? Gara big bank neza kupaya nini? Unaniulizo unaniuliza nini? Ama bad girl neza kunywa nini? Unaniulizo unaniuliza nini? Gara big bank neza kupaya nini? Unaniulizo unaniuliza nini? Ama bad girl neza lamba nini? Riso yo kwanza nilimpay kusi kwa casket. Ya pili nilipend over patron. Ya tatu tulimaliza kwa flow. And I like you too tiffy and I like you too long. Ukitaka duza unapewa full tank. But they give me jiba ya new nyash. Codes wanalienpeleke moss moss. Sheng bad dana skizwa dikos to. Ati nipeleke moss moss. Sheng bad dana skizwa dikos to. Awolan. Unaniulizo unaniuliza nini? Gara big bank neza kupaya nini? Unaniulizo unaniuliza nini? Ama bad girl neza kunywa nini? Unaniulizo unaniuliza nini? Gara big bank neza kupaya nini? Unaniulizo unaniuliza nini? Ama bad girl neza lamba nini?
Yo, atuangei kwanza kawe si bad bitch. Ndrombo se ni kufanyo kwenzazi. Nzungushie ni yokote kwa public experience. Kiasi na we si wa dhati. Risu wa form na daiko na venye niligiza. Energy uneza uliza. Tunaichapa joadi nazima. Lafa na shtuka nliva moska siza. Wenda home inaka umelewa. Inaka umetepwa na mtaka kupewa. Chali yako wako uko amekwama kwa entrance. Nasikia meambiwa hapa ingina.
Sikufoso nipendo dance nito kipenda. Papile kuna enda itabaki nipenda.
Unaniulizo unaniuliza nini? Ama bad girl neza kunywa nini?
Leti kuna kwela pen, kwela wezi rate. Kwela uki rate, pigie 10 over 10.
Makwela mapen, kwela wezi date. Kwela uki date, lazima uringie again.
Makwela wame Eva,
DJ Wish.
The TikTok divas. Cute face pia rivas. Lazima utaitisha. Makwela wame Eva. The Insta divas. Cute face pia rivas.
Like a boss.
Double tap kwa content ya koka bang. Venye kame piga dance umechange ndiga tena. Ati black chocolate ama white vanilla. Wote mina meze ya mate tikitoko diva. Akisi chiri waliko senini luku. Chivile woi piga watengeza mafini. Tanga ring light kuisha chenye wamebakisha. Nikimzi kwenye picha. Slide for the D to the M. What a beauty. Suneza nita beast. Wako baby yara cutie. Ya wanna be a bestie. Niliku chiki cam. Nika penda. Nika kutext. Mina die kutam. Then you come. Doni come.
Neti kuna kwela pen. Kwela wezi rate. Kwela uki rate. Pigi 10 over 10.
Makwela mapen. Kwela wezi date. Kwela uki date. Lazima uringi again.
Makwela wame Eva. The TikTok divas. Cute face pia rivas. Lazima utaitisha. Makwela wame Eva. The Insta divas. Cute face pia rivas. Lazima utaitisha.
Alo. Mina dai kusuka na sieku. Itabidi chali yake ajue pengi wetu. Kama simba na kawe masepetu. Mina taka kapu waka kuflo suku kwetu. Na dai kendi super crazy. Kadem kamevai na kakona jegi. Tuteke hama diva tende kwa BNB. Alafu tutashia tuju wako wengi. Hawa super nika watanimaliza. Juvile mi ushinda nikisimpuko insta. Tamara macho tuzi na niita. Kawera waga keki na kabenimaliza. Kwa la pen, kwela wezi rate. Kwela uki rate, pigie 10 over 10.
Makwela mapenzo, kwela wezi date. Kwela uki date, lazima uringi again.
Like a boss.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kaf. Anapenda muku chua, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kabla tuanze ku. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kaf. Anapenda muku chua, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kabla tuanze ku smash.
Akika napenda muku chua, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush. Kanapenda mukuchu sema cash. Mukuchu na mashash.
sash. Kanapenda moko juu na mabash. Akiona moko juu ana blush.
Leo ni weekend ina gala mekama. Anadai ni mseti, anadai ni mkafu. Tuko area za mababi wala zime nice. Wapo ni waseti na wote wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe brand everywhere in the hood. Ninapenda ukiwa, ninapenda ziki move. Your body body
fine. Leo niko busy, wapoa ni wawili. Mmoja ni stud, mwingine amedunga mini. Na ni masos, wamejipin fiti. Hapa ni trio sam, tukisi puma heni. Nijuzi tu nimekosanisha makapo. Cheki yo, chunga mpoa wako. Ukini cheki, buda acha kufambo. Ukujo kuna njeve, kanadai kugado.
Anataka this and that, yani heels na bag. Expensive things on a Instagram. Akifly ni first class, ana chest the bag. Uko USA dubs, then Doha Qatar. Natasha, Natasha.
Papa.
Unajua kurombosa.
Yes, papa.
In the left na right yani round and round. Yani spin your waist like a merry go round. Anataka wig na mina mpea cash. Nunua human hair sizo nyole za farasi. Anapenda muku chuna lipangi tax. Ukimwitiaga mechi anajilipia cab. Ni whole cake fresh off the oven. Akiwa gana mimi yako sorted. Haga big yako loaded. Na napenda gado.
Anapenda stories za do, kianza stories za love utambo. Anataka akisikia kwenda Mombasa, usimwambie
aki baby tutapanga.
Akisikia kwenda Mombasa, unalipa ndege anaenda kuchibamba. Endelea kutuma tu message.
Sweetheart, good morning.
Mimi nilituma Mpesa, guess what, anakuja leo jioni. Saili analenga simu yako. Ni mimi nakula manzi yako. Buda, chafta pesa. Chani kuibie, anapenda mkuchu, anapenda cash. Ali change test, na pia class.
Antaka this, antaka that, unasike hubu bigala, anataka titu kafu. Anapenda mkuchu, anapenda cash, anapenda juku siti kapetu wanzeku. Antaka this, antaka that, unasike hubu bigala, anataka titu kafu.
You copy,
Jagged day on the beat.
Mani udu na i-block. Energy stars on funny. Niko peaceful fully. Focus ni doya unruly. Sensei kuju kubisha na nile vibe ya mapuni. Ini fire, tunayongeza kuni. Tuna refill gas kupunguza yo upuzi. Tuna block, designer tutambui. Boss India na bonga, live and direct. Shera, shera, flows a kissing. Jina kubwa, lazima wati. Ati shera, shera, dandi ya na hi. Ni kwa bukla ama koma 3.
Ina do, donjo, do, donjo, ina do, donjo, do, donjo, ina do, donjo, do, donjo, ina do, donjo, do, donjo,
ina donjo iko sawa. No mana super squeeze apendagi kugawa. Kama, kawa, nkisha piga shawa. Uneza zima power, jumis lali yapa yawa. Jirani akileta vako za besti, nasty. Na venye ye ujikuta msexy. Yeneza kuja kwangwa pige seti. Na mida za kuzia ntajifanya lime bleki. Huyo, block, ndenga, cock. Kami ndo halimu na kujaja pana pok. Kauna, stock, neza, talk. Drizzo ndo ni nice, nitaka kutoa lock.
Ina do, donjo, do, donjo, ina do, donjo, do, donjo, ina do,
Kionaji,
kama sauce, in the sauce, in the
man, man, tipsy G,
Z-Draw,
DJ Wish,
Baba.
Doku donjo, doku dunda, weekend ina ni bambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda, dos moja ni meshanza kunirunda. Doku donjo, doku dunda, weekend ina ni bambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda, dos moja ni meshanza kunirunda. Dania chain kashingo, nimedunga bling moja nono hadi wezi kujikunja. Doku donjo, doku dunda, nikichuna kandogu ni wapini likasunda. Nimekula fiti. Nimedimbuka nshakula kikitu. Zimeributa nika ball ya tennis. Jo vile tunadunda. Tenje natumia ni matunda. Single sikai tena na tresuda. Ule ni nani kokona akona mbuda. Aluta nena donjo kudunda. Nyungi wedding staki kuchomeka kucha.
Yo, Goda, Goda tena. Strictly makwela no other gender. Goda, Goda tena. Petit doina wenza but big indona. Penda selector. Nini zona cheza, commission rona mboka, wese matwekia Lexa, one lege, tuende, nusha mkono, mbele, gat ni a, lele na kwanga fiat,
sele aluta ina donjoka wet fry na roiko rainfall za kizim na zimetoka kia maiko chingri kwe the big baba kwa disco ni nosapere kangat na wote onikwa shiko shiko wa nax shiko wa kiambu shiko wa juja shiko wa embu ha. Kuna shiko misi juu ye udu nya itafanya rura show na kuja very soon
doku donjo doku dunda ikendi nani bambi ya gadunda doku donjo doku dunda doku moja nimeshanza kunirunda doku donjo doku dunda ikendi nani bambi ya gadunda doku donjo doku dunda doku moja nimeshanza kunirunda
leo ni kufinish kumalo kufinish kumalo leo ni kufinish kumalo kufinish kumalo kufinish kumalo leo ni kufinish kumalo kufinish kumalo leo ni kufinish kumalo kufinish kumalo kufinish kumalo mana tips kufinish kumalo na masani risk kudunda kudonjo zonto ko ona tuko juu ya mangango magodi chok nile kwela no 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 ukundo haga na haga bigi bamba wa baba sana kwanza mapacha zua tupisha rada cheki tukala tupenga mara kwa mara kuchanganya wa baba wapate tucheda he's taking you for lunch na you're taking you for granted yani for money unapembu dapu na ema bank na jakam sasa unangushia champion EFWB what the F do you mean leo ni kufinish kumalo
kufinish kumalo leo ni kufinish kumalo kufinish kumalo kufinish kumalo leo ni kufinish kumalo kufinish kumalo leo ni kufinish kumalo kufinish kumalo kufinish kumalo
DJ Wish
kufinish kudish dem kanipenga tafunue kifisi na rate shoot hata bila kiberiti na ukiniuliza form ka ujuinda kudisi kufinish kudonjo gedhasi ni risk si west hata dano nilimuomba swaka ni pia thao dano akadai kuniteka nikasi what the fuck now anapenda kuzumbua anadai kani meal bila umata chambua ati bora ni cassette atacheza kirumbua hakiwezi oza akikiona kitumbua yeah leo ni kufinish kumalo
ana
kufinish kumalo
si uchezi
kufinish kumalo kufinish kumalo kufinish kumalo leo ni kufinish kumalo ana kufinish kumalo
Right
to the left, on azungushia juu, ini dansa maju, ini dansa maju, ati dansa kudonjo ni dansa maju, dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left, on azungushia juu, ini dansa maju, ini dansa maju. Nilimita hey, kuja straight Kilimani, msupa libambika nikisema ye ni mali na hanga majika ni form tu na kill. Kini doba safi na ni genge imeti kabingine real kishika mic mimzi kolabo siyo free tukipop wana breeze wanakwanga wameti wakijita wasani wanakwanga wameti wakijita wasani na manzi ako daily insta snapchat tali kama kaitisha juu kuna time nili date in sisters wanafanana lakini misi daiti flow kiwa mavitu ningumu kuotofotisha wote wa somali halima na hadija unapimanisho kitumio mapicha but kitu real surese kuchanganyisha na pigia shakilo atidansa kudonjo ni dansa maju dance kishika unazungusha mguu right to the left kona zungushia juu any dance maju any dance maju ati dance kudonjo ni dance maju dance kishika unazungusha mguu right to the left kona zungushia juu
magemagese
maju magemagese maju
nasaka formula nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula kwa kina njeri masiwa mbona nitafuta na vile shere tulipiga jani kalipuka akiwa lai nilijipata ngastenje na kwenye mfuko ninachwani nyuma mbele na kila saa atisa safari si twende staki kumari minta jimada na madenge kwanza kidogo nina fever nichilke jani nikijimada na fifa wesikuma mimi minta chaza na mafika kaime kuna isongeza volume kwenye speaker magi magina niko bukla na cheki tuma bundana na niko maganji mekladi niza ulaya mini kore
representing Lax Entertainment this is DJ Wish
wow 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 tumi adu yusi kufanya majambo marinette wow 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 fanya majambo stimulate wa 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 do me a do you say fanya majambo marinette wa 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 do me a do you say fanya majambo
akilia ni siku ya madon siku ya mabossman watu wanachoku boy indele zone mbosha yako jondo inakubonga so piga order ya kitu budone za soy mbona unabaki home baby doll sitokea mimi nitakusoy
mbona unabaki home
hakuna kubaki home baby doll piga shower 24
hakuna kubaki home
mbona unabaki home kuna kubaki home
yeah
mbona unabaki home piga shower 24
leo tuko party na maji
cheza na manyanga. Na ukicheza cheza na hama demo atakuramba. Napenda form na pia napenda shada. Usibaki home na unajua kina
unanga ma form, unanga ma do. Sitaki ubaki formless na kutolea form. Hapa galo na kutembeza kila sehemu. Ni shimo gani za kanairo mimi sija no. Hapo hapo penye kumewaka ndo nataka. Faster faster niko na mbugi ya warasta. City ramsha nukate nyama kilo saba. Zimechacha na niko na mangu na bada.
Mbono na baki home. Baby doll sutoke mini takusot.
Mbono na baki home.
Hakuna kubaki home. Baby doll piga shower 24.
Hakuna kubaki home.
Mbono na baki home. Hakuna kubaki home.
Za crime ungechajiwa death sentence. Lover but I'm obsessed with your face. Juyo vilo metulia ukopoa umemaintain. And if your data mini koredi kukua bending. I say girlies, nataka ni kufanya my miss. Nataka ni kukaribie lips ni kukiss. Mwah, nataka ni kuspoila my gifts. Ni kupeleke Dubai vega. I say girlies, nataka ni kufanya my miss. Nataka ni kukaribie lips ni kukiss. Mwah, nataka ni kuspoila my gifts. Ni kupeleke Dubai vega. Ma Maldives.
Lirikali niko able. Mestari ni legit kwa kita. Na sunaweka tu enable. Physically niko stable. Light otka upepo. Najua mini nani kuwa malo. Baby girl when I'm fine. Mambo mob josi die in short. Ni nataka vako zako. Mina die ni kutrace. Vacation to the west empress. Ni kuoe huko ngambo. Malisafi ni mlegit skin. Kala ni mpriti. Ni lazima ni mfanye ile mambo. Waist size ni mtino. Kishuka chini big. Unajua huko down maajabu. Personality mami usha ni malo. Na kufeel na kupenda venye huo na ni handle. Simna radaye ni nani. Mi amo, from tene toka enzi za zamani. Ukidai kumteka, make sure na niweza. Lazima kuwe physically famous. Musically top plug, ama basica ni bamba. My miss, I hope utani acha. Nikidai kumuimpress, ni lazima ni mtext. Unajua ni na pull up na impreza. Ako bie ni kapres, kama siri what's next. Kwa yakili ni mecheza maesabu. Mana vivo itabidi wa meti. Nina book, nina pull up, unajua mini GR. Mini mgori, nina lizardi wa mama. Siyo dumba mze, nina kipawa.
Ungechajiwa death sentence. Lover but I'm obsessed with your face. Juyo vilo metulia ukopoa umemaintain. And if your data mini koredi kukua benten. I say girlies, nataka ni kufanya my miss. Nataka ni kukaribie lips ni kukiss. Mwah, nataka ni kuspoila my gifts. Ni kupeleke Dubai vega mama girlies. Nataka ni kufanya my miss. Nataka ni kukaribie lips ni kukiss. Mwah, nataka ni kuspoila my gifts. Ni kupeleke Dubai
na nikifika unajua masaa. Nikirusha una papa sana niki tisha we harakisha na niki
DJ Wish.
Na niki fika unajua masaa. Niki rusha una papa sana niki tisha we harakisha na niki na niki na niki kuita utaitika. Tusisumbuane juhu jafika na waiter shot unapima nje ya molis na bado zijashika. Oh, Becky with the good hair, okay. Kabaya, big bam bam, oh hey. Tupo jing unacheza maloje. Ukiwasha patia ule sanse. Baby my lover, mapenzi undercover. Na ye kuwanda kama kuna another. Oh, jing tangu jana sitemi sita wacha.
No, no.
Budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda. Na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki na niki na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki na niki nani
kipenda nga machali tu fulani ajangile. Ukichapa bare jamo iko babole babole. Zikishika utatizi na mangoma za jabidi. Na muuwa na mastingo andele andele. Boy child anadai nipatie ka family. Kama kabi na mili tutoitu habile. Missy dem wako settle my dream si reality. Kula kitu hungry hungry.
My baby my lover, mapenzi undercover. Na ye huwanda kama kuna another. Jing tangu jana sitemi sitawacha. Budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda. Na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki na niki
naenda hivi naka naenda hivi naka naenda hivi naka. Tunapiga sherehe mpaka ipate nidha. Naenda hivi
DJ Wish.
Naenda hivi naka naenda hivi naka. Tunapiga sherehe mpaka ipate.
tenida.
Hey, location nepo kwenye inje na tunachoma today you are respecta. Kwa mfuko ni nakafinje lakini leo lazima kashike ah.
One by one, two, two by two, kila mtu eh. Uyungeoza na kamtukutu but leo lazima nitoke na mtu eh. Siko area, siko kwa keja eh. Ukinivutia, niko mteja eh. Ustake juwa mahali naenda. Nikifika nda post we utapenda ah.
Naenda, hivi, naka, ah, naenda. Hivi, naka, ah, naenda. Hivi, naka, tunapiga shere mpaka ipate nida ah. Naenda, hivi, naka, ah, naenda. Hivi, naka, ah, naenda. Hivi, naka, tunapiga shere mpaka ipate nida.
Nina dance like this, like this, wanna dance like this, like this, tuna dance like this, like this, tuna dance, tuna dance, tuna dance, tuna dance. Nasema pull up, ni kupeleke na rada, basta nganga, anawasha kish. Na tukifika, unajua ni disaster, tukipika, zinaungua, tukicheki marata.
Siko area, siko kwa keja, eh, ukinivutia, niko mteja, eh. Ustake juwa mahali naenda, nikifika nda post, we, utapenda, ah.
Naenda, hivi, snaka, ah, naenda.
Akisema ni like Johnny Cup na naslide kwa DM. Kila picha double tap, boy child fashion clean na drip kama tap. Papa kwa nampo wa mutu na bidhaa zina clap. Zina clap, ma bidhaa zina clap. Zina clap, mayo beat zina slap. Kapetit kana wine juu ya lap. Na nacheki vena wine, ma bidhaa zina clap. Nasikia kudeti Nairobi ni trap. Wapo watu na share kama story what's up. Kona big baggy girl kaki wine zina clap. Kana lamba lamba lips, indication ya kiwap. Zina clap, hizo chicks zina piga makofi. Black chocolate na changanya na topi. Tuna finish kumalo, tunasunda kwa kofi. Napa style wanga deadly na tingishwa roboti. Akisema ni like Johnny Cup na maslide kwa DM. Kila picha double tap, boy child fashion clean na drip kama tap. Papa kwa nampo wa mutu na bidhaa zina clap. Zina clap, ma bidhaa zina clap. Zina clap, mayo beat zina slap. Kapetit kana wine juu ya lap. Na nachiki kana wine, ma bidhaa zina clap.
Mena hips kenda wider. Anajishikanisha lipsa kunywe cider. Na pale snapper na tutis tupo cider. Dime pada ime increase, ya ni hustler. Yo cheki, yo cheki. Kama kawaida, diluku ni designer. Makeup ni Fendi ya Bendy zileza wa China. Mushi ni mbili za kinyongi ni pelaita. Ngozi nyoro ni meti ya ni malaika. Zina clap, ma bidhaa zina clap. Akitingiza kwa screen, ma budada. Manze kwela jimeshika ako maji kama tap. Mati kwenye unajificha na si tunapiga lap.
Akisema ni like Johnny Cup na maslide kwa DM. Kila picha double tap, boy child fashion clean na drip kama tap. Papa kwa nampo wa mutu na bidhaa zina clap. Zina clap, ma bidhaa zina clap. Zina clap, mayo beat zina slap. Appetit kana wine juu ya lap. Na nacheki vena wine, ma bidhaa zina clap.
Kenya na Spice kampu waka mevibe. Girl kaki twerk bana hagai na slap. Nataka nika tap, nika chape chap chap. So tukipatana bana ni shuguli pop pop. Cinderella basi kam ni kupande. Zungusha ye west kau nataka ni kutaje. Amebambika ana roll na machampe. Niko na mana trio tunakashin mapake.
Hai, utanipata ndani ndani. Ndani 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 ya party na makali. Kali kali ni na magals wako inadi. Jo inadi inadi party tukisanif. Jo mamali.
Akisema ni like Johnny Cup. Na maslide kwa DM. Kila picha double tap. Boy chap fashion clean na drip kama tap. Papa kwa nampo wa mutu na bita zina clap. Zina clap, ma bita zina clap.
Shoto juni bad girl. Piki makwela vajana tingiza faster. Kama lifista kodi mada na hizo sianda. Alafu nika stona kanapenda mashada. Totola, totola.
Nasi kini nika bad girl. Zigi mavela jona ganji ya sadaka. Nakana ni ngamko nitaja kati papa. Nikam juu ya tam kila time nikichapa. Totola pasta.
Sulibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Sulibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Tipsi chi. Shumpele shumpe.
Sulibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Kama nika pingi pingi pongi. Mini na chapa karasta tam kinyongi. Kama kishada ni riski ziki. Mushika gana sadaka machingri bil. Na tupia toto na biashara ni yako. Kini pochi ni yetu. Mina chapia kwako wako. Sini wetu na kamogia.
Shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Kisho fala digi siku la pongi. Na seti ni makiki na jahuta ni rigi. Unangam sunangam no kijibu nta kuringi. Zbimbi inzagi kudato nta kukichi.
Sulibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Sulibidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Totola
pasta go shodo ni ka bad girl. Na siezi cup kuna venye koni mada. Kanani, kanani fanya mina stama. Na joyo denda mubaki nime. Baby girl ni ka tam tam. Tam tam koni pandisha mahanja. Hanja mati ze Abdala na baki ya misi mama. Ka baby doll kakitingiza ma. Baby doll ni ka tam tam. Tam tam koni pandisha mahanjam. Hanja mati ze Abdala na baki ya misi mama. Ka baby doll kakitingiza ma. Chiki go shodo joni bad girl. Tiki makwela venye natingiza faster. Kama lifisa kodi mada na hizo sianda. Alafu ni kastona kana penda mashata. Totola, totola.
Nasi nini nika bad girl. Zigi mavela jona ganji ya sadaka. Nakana nengam koni itajagati papa. Ni dam tu ya dam kila time nikichapa. Totola pasta.
Sali bidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Sali bidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Sali bidi nika
shumpele shumpe. Shumpele shumpe.
Like a boss.
Playing your favorite tunes back to back is none other than the turntable Houdini.